Social Security Fund, chitafu cha abakozi, chiwade miezi ebiri jokawa na nyini kampuni, abamaze banga, tebasasulira, abakozi wabu insimbi, mchitafu, bachikoleko mbanga ejo, hata chikole ya na kuati watu walibwe mbuga za mateka. Iteka ya National Social Security Fund, ila ganti umukozi yena inokusasulira, umukozi saa inokusasulira umukozi, noso 15 kubulichikumi, kubuli mwezi, na kuzine bitundu 5 kubulichikumi, viva kumusala, hata bitundu 10 okuve wa mkamawi. Gerard Paul Kasato, amyuka senkulu wa National Social Security Fund, binabyogeredde mu lukungana lwa bannamawulire lwasituziddwa ku ofisi zaabwe ku Workers House mu Kampala.
Naye tukizudde nti abantu bangi abakozesa abantu tebateekayo ssente ezo oba tebaziteekayo mu. So olunaku lwaleero tutongoza kampeni eno ng'egenda kutandika olunaku lwaleero nga 10 omwezi ogwa March 2026 egenda kumala emyezi ebiri. Tusuubira nti abantu abasukka abakozesa abasukka mu 208 bajja taking advantage of the campaign. Tusuubira ba members abasukka 110 naye ngera ku assessment tool eyo aina okukkiriza nti agenda ku taking advantage of the amnesty campaign. Sigwe mirundi obusose okubeera ne campaign eno. Tusuubira nti mu bbanga ly'emyezi ebiri tujja kufuna esente eziwerera ddala obuwumbi bilioni 3. Era mu mwaka guno gwonna tusuubira okuŋŋaanya essente eziwerera ddala obuwumbi 16 mu guna.
Omuyambi